Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. When I move up, what happened on Sunday?
Oh yeah, today let me give you my story.
Story.
Me nimetoka chaka chaka bori bori.
Bori.
Siku wana wakupigana a story. Ila kuna kitu ndani kikaniambia don't worry. Na today niko hapa, alhamdulillah sina shaka. So kwamba nimezipata, bado natafuta nazisaka. Tomorrow, labda ndo zamu yangu. Na ndo maana sipaga una vyako, mina waza vya kwangu. Tomorrow, takula jasho langu. Hata walimwengu wakiniima, tanipa Mungu wangu.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wenda Mungu wako atakupa Sunday.
Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wenda Mungu wako atakupa Sunday.
Tatamani mwiko, yamesema maandiko ya Mungu. Kumbuka na kesho ipo, na we utapata chako, ndugu yangu. Misionabi, ila nakusi.
Usikate tama, baka uike kaburi.
Yesu mtume, ila nakusi, upambane. Nilipiga goti, kanipa nguvu ya kusaka noti. Katoa kigoda, ukaleta kochi. Ukanionesha kuwa kuna kama we. Tomorrow, labda ndo zamu yangu. Ndo maana sipaga wina vyako, minawaza vya kwangu. Tomorrow, itakula jasho langu. Hata walimwengu wakiniima, miacha nipa Mungu.
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wenda Mungu wako atakupa Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wenda Mungu wako atakupa Sunday.